ngenzeni kuwe Nkosi, nakho ukukhula kwami kuphelela. Baba mdala wami, ngenzeni kuwe Nkosi, nakho ukukhula. Ngoneni kuwe Nkosi yami, nakho ukuhlupheka kwakulo mhlaba sekuphelela. Ngoneni kuwe Nkosi yami, konke ukukhula kwakulo mhlaba kuphelela. Bengicela uxolo Nkosi yami, ngisaphefumula ngoba ukuphila kwami sekuncane, ngiyawushiya lo mhlaba lo. Bengicela intethele, ngisaphila Nkosi, ngoba ukuphila kwami sekuncane, ngiyawushiya lo mhlaba lo. Bengicela uxolo Nkosi yami, ngisaphefumula, ngisho ngoba ukuphila kwami sekuncane, ngiyawushiya lo mhlaba. Aklo mhlaba Nkosi ebeyenza ayosa emathunini mohlangifaya, ngoba sengiyahamba, ngisho ngoba sengiyahamba, ngisho ngoba sengiyahamba, ngisho ngoba sengiyahamba, ngisho ngoba sengiyahamba,
ngiyahamba mina,
ngoba sengiyahamba,
ngiyahamba mina, sengiyakhaya esongweni,
ngisho ngoba sengiyahamba,
ngiyahamba mina,
ngoba sengiyahamba,
ngiyahamba mina,
ngisho ngoba sengiyahamba,
ngiyahamba mina, sengiyakhaya
esongweni. Señor.